solo.
Bwenzi jokera bisera bya twaberanga mu no muwala gwena yagala yampitanga kati kansali ne mwetira kaomera mazima lwacha lumo mulungi nande kulira ne munonya wonna wonna we musubira na bulanga kati wonda birasiri navuga mazima gwawulira omukwano gwena linina ogwali gutemagana bangamba balungi ndagala namu nayo wange sinamulaba ddala omulungi gwena linfunye gwena linsibidde yanjabulira bangamba balungi ndagala namu nayo wange sinamulaba mazima gwawulira omukwano gwena linina ogwali gutemagana bangamba balungi ndagala namu nayo wange sinamulaba ddala omulungi gwena linfunye gwena linsibidde yanjabulira bangamba balungi ndagala namu nayo wange sinamulaba bwenzi jukira bisera bye twaberanga mu nga bwe twesekerera era nga bwentunuliza ebiise bitemagana ng'emunyeenye yakolanga bye neetaaga bye saagala n'aboma kati raba omutima ogwali gugumye ogwali guteredde maama byayonoonese kali kalimi kasaawa olwa nkutukamu labayo teyaddamu kubibala bajjajja baayiyayo olugamba nti ekijomanyi kinyaga bitono naye ebyange kyabitutte byonna gwabulirawa buli omukwano gutemagana bangamba balungi ndagala namu nayo wange sinamulaba ddala omulungi gwena linfunye kwena lisibidde yanjabulira yangamba balungi ndagala namu nayo wange sinamulaba ekisinga okunnumya omutima bwe bulabo bwe yasindikanga n'amabankaluwa g'omukwano mwabeeranga obugambo busosonkola omutima gwange n'akawoowo k'ak'omuwendo kalemera mu masuka ne bwe nga nnyika tekabula naye mbuuza kyali kiki ekyo kyakutengula ogende ye maama wandekerani naye mbuuza kyali kiki ekyo kyakutengula ogende ye maama wandekerani gwabulirawa buli omukwano gutemagana nalinfunye gwena linsibidde yanjabulira bangamba balungi ndagala namu nayo wange sinamulaba mazima gwawulira omukwano gwena linina ogwali gutemagana bangamba balungi ndagala namu nayo wange sinamulaba gwena linfunye gwena linsibidde yanjabulira bangamba balungi ndagala namu nayo wange sinamulaba.